kwenye hui game amebeba vitu bigi bigi. Figa noma, shepu noma, akiondoka nitapatwa na homa.
Manzi wakisi, ati manzi wakisi, manzi wakisi, eti manzi wakisi.
Vile nina look look kwenye tuk tuk amebeba AI. Anaka gangsta kwenye moonlight ameweza AI.
Toto shemkali ya nishore, nishore. Toto shemkali ya nishore, nishore. Toto shemkali ya nishore, nishore. Toto shemkali ya nishore.
Mama kata, kata mpaka chini mama kata, kata, kata mpaka chini mama kata,
Manzi wakisi, ati manzi wakisi, manzi wakisi, manzi wakisi.
Anataka wine, kwenye rhyme, vile anandrive, niko high. Vile nina look look, kwenye tuk tuk amebeba. Anaka gangsta kwenye moonlight ameweza AI.
Toto shemkali ya nishore, nishore. Toto shemkali ya nishore, nishore. Toto shemkali ya nishore, nishore. Toto shemkali ya nishore.
Manzi wakisi, Manzi wakisi.